Ngize koleto zibona kwandi buye makhaya Sayonyathele madlelweni yeyaluhlaza Sayobikelela badala ndihlale nabo Ngeso sikhathi ndikhulisonka ndiphelezele ingane Ngize koleto zibona kwandi buye makhaya Sayonyathele madlelweni yeyaluhlaza Sayobikelela badala nami ndihlale nabo Ngeso sikhathi ndikhulisonka ndiphelezele ingane Imaneli pipizi mbu
Imaneli pipizi mbu
Imaneli supo ngemsamo Tatu makulu ngamase Ekaya, ekaya Imaneli pipizi mbu
Ipipizi mbu watado
Imaneli supo ngemsamo
Tata mandle kaya isikhathi ngishiba silahamba Ngizobona umntaka wethu nemana ingenile Ngibajabulise kangene nezibhuku vuyo Maxesha lingile ngibabona kithi Ngiyothatha mandle kaya isikhathi ngishiba silahamba Ngizobona umntaka wethu nemana ingenile Ngibajabulise kangene nezibhuku vuyo Maxesha lingile
Imaneli pipizi mbu
Imaneli pipizi mbu
Imaneli supo ngemsamo
Njalo
Tatu makulu ngamase Ekaya, 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 ekaya Ezekoleto zibona xa ndibuye makhaya Sayonyathele madlelweni yeyaluhlaza Sayobikelela badala ndihlale nabo Ngeso sikhathi ndikhulisonka ndiphelezele ingane Ndimaneli pipizi mbu
Ipipizi mbu ngothando
Ndimaneli supo ngemsamo
Ngiyokubonga njalo
Tatu makulu ngamase Ekaya, ekaya
Uthatha mandle kaya isikhathi angishiba silahamba Ngizobona umntaka wethu nemana ingenile Ngibajabulise kangene nezibhuku vuyo Maxesha lingile Ngibabona kithi
Ekaya